baby, tula, 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 la, tula, oh. Baby, tula, tula, nguhire, tula, oh. Katinze nkugoberero mozolera, tula, la, tula, oh. Katinze nkugoberero mozolera, tula, la, tula, oh. Yeah, baby, wante keta, wankolera, joy, I love you. Yeah, wankule mera nenda bamazima, joy, I come for back home. Puli wobula mbile sefuna jagalo tule kumeza. Uitenga tari na wapite baby. Cause my love for you my baby boo. Yafuka disease. I got some words. Yantagala mkugambe bambi tonde kaa. Kati tula o. Tula tula la. Tula o. Baby tula. Tula ngubulire. Tula o. Katinze nkugoberero mozolera tulala tulao. Katinze nkugoberero mozolera tulala tulao. Olina idoboze tunjinga soundi ya chita. Olususu bulirwe nkula bulinga nabisa mata. Kanjogero bulira, temanyo kolera. Awo otuto bulira, temanyo kolera. Uliyoma kuwondera, akuwondera mama kukundira. Kamfuke tirimanyo, yekwali na pulanyo. Kumutufu yekwe walanyo. Baby tula, tula tula la, tula o. Baby tula, tula ngubulire, tula o. Katinze nkugoberero mozolera, tula la, tula o. Katinze nkugoberero mozolera, tula la, tula o. Baby wantegeta, wankolera, joy I love you. Ye wankule mbera nenda bamazima, joy I kafuba kou. Kanjogero bulira, temanyo kolera. Awo otuto bulira, temanyo kolera. Kamfuke tirimanyo, yekwali na pulanyo. Kamutufu yekwe walanyo. Baby tula, tula tula la, tula o. Baby tula, tula nguvu.